Sasami nifanye nini? Rafiki zangu wote wana nicheka. College misitaki kusubiri. Ninga kureda kama ime nigonga. Quinta.
Nanonya Quinta, Quinta, kananonya Quinta. Quinta, Quinta na ula. Omisa Quinta, Quinta, kananonya Quinta. Quinta, Quinta ya ula.
Nimi wimbi ya wimbo, nyo mrembo. Inawoma sana. Sweet, 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 macho maumivu. Nyo karibu. I wanna see you baby, siku tena.
Yari wana.
Sakyaro
yari just a one night koya ko one night stana kachicha nyonyogera nyonyogera muwongo na funa show mana yanda kama chua yeno muka masonza takuwanja ba
moyansi ya chuma si ni ngumu unaniumiza sana moyo wangu na dunda dunda du 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 mimi nakudaiana
yari one night.
I'm going.